ushode ngonyaka odlule umngama usafuni
olumeli yenzichele ababulala inhliziyo ababosha abaqinela inhliziyo nomqondo
usafuni icale emaphoyiseni ngishode ngonyaka odlule umngama useyangiphosa
olumeli yenzichele ababulala inhliziyo ababosha abaqinela inhliziyo nomqondo
Usavulicela mina ngishade ngonyaka odlule umngama usangifuni
Belikahlela libuso umthetho ngilutheni Asayiphathe kamfundisi bona abantu bemathini Belikahlela libuso umthetho ngilutheni Asayiphathe kamfundisi bona abantu bemathini Nelikahlela libuso umthetho ngilutheni Asayiphathe kamfundisi bona abantu bemathini
Zomangaleli ntombi Iqonywa ngenyanga edlule Ithi ntombi isangifuni Zomangaleli ntombi Iqonywa ngenyanga edlule Ithi ntombi isangifuni Omelanga koku 20,000 Ngelanga lomqomo Ithi ntombi isangifuni Omelanga koku 20,000 Ngelanga lomqomo Ithi ntombi isangifuni Usavulicala mina Umiqonywa ngenyanga edlule Kodwa intombi isangifuni
Omina ngiphile Ngiphile ngaphakathi Abaningi bafile
Oh,